exclusive from ZNob.com.
Kamina
Banona chungo Fweba ome bafishiri kiki
J-Shine
J-Shine
Kamina kandala mai
Cherry fingers
Jojo so foya mami
Niweweka tena chonga
Fido jojo so foya mami
Niweweka tena chonga
Nangu vya shupa unagontola
Niweweka tena chonga
Nangu ya sanda unagontola
Niweweka tena chonga
Tia konto
Chite mwiko na kamasi
Olilo, olilo
Kare na yu mochi kwate
Every day we have a party
Alitema sana ngani nauting, nauting, nauting
Jeba kion so foya mami
Niweweka tena chonga
Fira kion so foya mami
Niweweka tena chonga
Nangu vya shupa unagontola
Niweweka tena chonga
Nangu ya sanda unagontola
Sometimes in my foot and I